never done.
Exclusive from ZHitsPromos.com.
Awa pasa pressure, Mugazi wangu. Chima pasa pressure, chibwati jangu. Kazi wanuni waipa mdala imwe. Awe shuwa yawa kazi mwandi nigonga.
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.
Put it on the
Yeah.